Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti banywanyi bacu mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Nkuko mubizi Radio Ijwi rya Amerika iravugira kuri FM 104.3 mu Rwanda, naho mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Ariko rero turi no kuri radio yacu voa.com, kuri YouTube, Facebook, VOA Radio yacu, naho iki kiganiro cyanyu muragikurikira uko kirimo gihita kuri radio. Murisanga
ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Jende mkisagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ni koko murisanga. Mbararikira iki kiganiro kuri Facebook y'Ijwi rya Amerika VOA Radio yacu. Nababajije nti wari wabona igare rikoze mu migano? Nti si igikinisho tuvuga. Ni ukuri rwose ni igare nyaryo rikomeye riramba. Wirukaho kimwe neza nk'andi magare yose usanzwe uzi akozwe mu byuma. Niba ugira ngo turakubeshya, iyizire wiganire n'umutumirwa ubizobereyemo. Maze rero nshuti zacu, umutumirwa wacu ni Munyanziza Gerard. Yavukiye mu Rwanda, arererwa mu Bubiligi, yashinze kandi ayobora ishyirahamwe ryitwa No Borders ASBL, mbese ASBL mu Gifaransa. Ni ukuvuga nta mipaka. Akora amagare mu migano rero. Akuriye kandi umushinga witwa My Boo Bike uyagurisha. None rero ntabatindiye mbazanira umushyitsi. Munyanziza, urahura komeye.
Murakomeye cyane Kamirindi Thomas, mukomere cyane.
Komera. Ngushimiye rwose byimazeyo uyu mwanya wigomwe kugira ngo uganire n'abanywanyi b'Ijwi rya Amerika. Ariko rero ikintu nagira ngo nkubwire cyihutirwa, bafite amatsiko pe. Ndagukurahiye rwose bafite amatsiko. Reka ngusomere nk'aka kantu Niyo Mizero Egide yanditse kuri Facebook. Ntabwo ari wenyine, turagenda tubisoma buhoro buhoro mu kiganiro. Ati mbega we, ariko se mwanditsi w'iyi nkuru waretse kutujijisha? Bisa nko kuvuza song, ni ukuvuga indirimbo ku iradiyo hanyuma mugacamusa. Tuvuge ukuntu twabonye amasanamu yayo, ni muduha amafoto. Amafoto twayashyizeho, ariko rero nanone nkwisabire Gerard uze kutwohereza amafoto meza nimba bishoboka, hanyuma tuyashyire nimba ufite n'amavideo nabyo. Ndaza kugusaba rwose niturangize iki kiganiro kuri radio uze gufata umwanya ubitwoherereze. Noneho ntabwo ari kwamamaza ibyo ukora, ntabwo ari kugukora publicite mbese mu Gifaransa nk'uko babivuga. Oya, ni ukugira ngo abantu bashire amatsiko, kubera ko ndakurahiye rwose bafite amatsiko. None rero twinjiye mu kiganiro nyakuri, igare ry'imigano ribaho?
Igare ry'imigano ribaho. Erega nta nubwo ari igare rigumbuye vuba, ni igare navuga rimaze imyaka itari mikeya.
Byatangiye mu 1894. Yego.
Ubundi nuko ritari ryamenyekana ku isi yose, ariko mu migabane hafi yose y'isi ndakeka ushobora kurihabona byibura umuntu umwe cyangwa babiri barifite. ariko twebwe umushinga tumaze imyaka hano mu bigi gera nko kuri 3-4 ubwirundo nkuko abivuze mu ntangiriro rwose ni igare riteye nk'ayandi igitandukanyirizo byo nuko rikoze mu migano ayandi akaba akoze mu byuma kandi ikindi nanone itandukanye n'andi nuko ari igare ridakorwa bakoresheje ibyuma ndavuga ntabwo rishyira mu ruganda ngo ushyiremo imigano hasohoke igare abantu barikora n'intoki niko navuga nuko ni mu gifaransa bita un produit artisanal donc rikorwa rwose mu buryo rwa gakondo n'ubureka bwa mu kinyarwanda.
Hanyuma umusaza Ngeze Ndore nawe yanditse kuri Facebook VOA radio yacu ati mbariza umutumirwa uti iryo gare rigira amapine nk'ayandi magare, none se barifungisha amaburo cyangwa n'imisumari?
Mu byukuri ibyo gare icyo ritandukaneho n'ayandi nk'uko navuze mu ntangiriro ni nicyo bita ni nka shat ndetse ni cadre mu gifaransa
no mu kinyarwanda ndumva bavuga cadre y'icyongereza nako yigare mbabarira yego
ibindi birikikije niko navuga amapine amapine ni nk'amapine y'amaganda asanzwe hanyuma ibindi byuma tuvuge bihindura amavitesi cyangwa ibiri abakandagiraho cyangwa amahembe y'imbere byo bita furushe kubera ko ni ku igare ni igice kiri sensible tuko navuga mu kinyarwanda donc ni ahantu
horoshye
gufata shoke horoshye bikozwe aho ngaho hakozwe mu byuma kanene hakozwe mu byuma ntabwo hakozwe mu migano ariko iyo ngarutse ku mapine no ku
amaburo
amaringi ubundi abakurikiranye iby'amagare bazi ko amagare ya kera ariko n'ubu arahari ko adakoreshwa cyane burya amaringi batangiye bayakora mu biti ubwo n'uyu munsi hari abantu bagikunda ayo maringi akoze mu biti donko natwe dufite umushinga wo gukora wo kugarura ayo maringi akoze mu biti none ugashyiraho amapine asanzwe kandi ni amaringi aba akomeye donko nk'uko kera bayakoreshaga akururwa n'amashova amashovari cyangwa iki amafarasi donko ntabwo bateramo imisumari nsubije umuntu wabaza icyo kibazo ntabwo ari imisumari bakoresha ibanga ahantu riri ni aho imigano ihurira kuko abantu babimenya cyane ntabwo ari uko ntabwo wafata umugano ngo uteranye n'undi ngo ugende aho imigano ihurira harimo ibyuma kanini harimo ibyuma ntabwo ari umugano batangiye n'undi gutya gusa ndetse ahantu hose hari koroshye aho intebe bayishingira aho ifurushe bayishingira aho bashyira biriya abanyonga babifatira aho ngaho hagiye hari n'ibyuma byo kugira ngo iyo migano ifatane
nuko hari n'undi witwa Etienne niyo nkuru atubeshye bwanyu ndaburambiwe byabateye amatsiko cyane none mumbabarire Munyanziza kubera ko iki kiganiro si cyawe nanjye twenyine ahubwo n'icy'abanywanyi b'ijwi rya Amerika niyo mpamvu nagira ngo nguhe babiri bategereje ku mirongo ya telefone uwa mbere ni Muvunyi Siriro undi ni Daniel ubwo araza kutubwira n'indi zina rye noneho rero reka tubanze duhamagare Muvunyi abaze ikibazo cye cyangwa se atange igitekerezo cya nyuma Daniel nawe ube wihanganye ugume ku murongo ndahita nkuzaho noneho duhamagare Muvunyi Muvunyi
ndakumva kanyire ndi we
urahura komeye
raho neza nsoje n'uwo mutumirwa rero wacu
kubera komera cyane
mubwira aho uri se Muvunyi we
ndi mu Rwanda mu karere ka Kayonza
ni mu burasirazuba bw'u Rwanda yego
burasirazuba bw'u Rwanda rwose kwirarira n'ibibi abantu batanze ibitekerezo kuri Facebook ntabwo nabateriwe nta nubwo nabanenga kuko nitwa njyewe n'ubwa mbere numvishe ibyo bintu ntabwo nigize nandika nahise nanga nimero kugira ngo mbibabwire noneho n'umunwa wanjye n'ubwa mbere mbyumvise ubundi VOA mwajyaga mukunda kuduha nk'umutumirwa kuba mufite nk'umutumirwa nk'akantu k'agashya runaka mugiye kutubwira mukatwereka nko mugashiraho nk'ifoto nyine y'icyo kintu mugiye kutubwira twatiganiraho ariko na foto nigeze mbona nagize amatsiko menshi cyane muzamubwira abahe ni foto y'iryo gare naryo muzaritwereka kuko dukeneye kurireba
muvunyi ririho twarishyizeho twari twabanze guteshuka ongera usubire kuri Facebook urarisangaho yijwi rya Amerika
ndibuze gusubirayo ntebe natanze nimero ndi umuntu wa mbere nyine ni nayo mpamvu nigize ndibona nyine igare ntaryo nigize mbona
nuko hanyuma rero nanone ikindi nakwemerera nuko umutumirwa Munyanziza Gerard yatwemereye yuko aza kutwoherereza andi mafoto meza kurushaho kubera ko iyo twashyizeho twayikuye ku rubuga rw'iwabo hanyuma araza kutwoherereza amafoto meza n'ama video meza nabyo rero turaza kubishyiraho ni muhumure ariko kugeza ubu ngubu hari ririho nuko muvunyi anzura rero
ubwo ndiboze kwihera ijisho nyine hanyuma rero turabashimira cyane kuri iryo kosora mamugena mudukorera mudufasha no kugira ubundi bumenyi twunguka murakoze cyane
ndagushimiye muvunyi Radio Ijwi rya Amerika noneho duhamagare na Danieli. Danieli we.
Thomas we.
Urahura komeye.
Uraho n'amahoro mubyeyi.
Na mahoro rwose nawe nuko.
Yewe nanye ndagumye ndashimye iteka.
Yego hanyuma twibutse izina ryawe hanyuma ubwire n'umutumirwa aho uherereye.
Ya ni Nsabimana Danieli nk'ibisanzwe ndo mukunzi w'Ijwi rya Amerika. Nerereye inyamasheke ruharambuga ni mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Ye, nuko nukugusha ku ngingo.
Grana Toma. Rwose abantu twumiwe mu mugani wa Siriro. Nagira igare ndaribonye ndumirwa. Igare ndibaza ngo ugire ikibazo ndarize uwo muntu warikoze.
Ari kukumva.
Ese mu by'ukuri igare tumenyere dusanzwe amagare tuzi turayazamuka tugapidara tugatera mu misozi.
Mugahagurukira
mukayajomba n'umuntu ikindi ngira ngo mbaza iryo gare ko twumva riri bisa naho ridasambye umuntu yarisa ese ayo magare aragurishwa umuntu yayasangaye uwo mutumirwa dusabye atumenyeshe tumenye n'ibyo atubwira nimba ari ukuri ayo magare abantu bafite ibiro byinshi bwana Toma batari abantu mvuga ko bamwe bariye koko bamwe nk'uko dusanzwe tubi abo bantu baryicaraho iryo gare ntirivunike njyewe ni uko tubamenyera ngo umbarize uwo mutumirwa rwose
yakwiyumviye reka ahita agusubiza
ikibazo cya mbere ntabwo nacyumvise neza sinzi niba wasubiramo
nawe aravuga yuko yunga mu rya Siriro ati nanjye byantangaje mu magambo makeya ate siryo gare ntabwo rivunika nuko mbese bubaga mu maji
iryo gare ntabwo rivunika kubera yuko burya namwe imigano aho ngaho nuva mu Rwanda irahari uzareba imigano burya ni ikintu gikomeye cyane mbese wakigereranya n'icyuma ubundi bayita ijambo bakoresha ni assiette de charge nuko nzi ko nabisaba mu kinyarwanda kamindiro yamfasha urebye neza muri Aziya bayikoresha bubaka ibintu byinshi cyane
yego
ubwo rero tugarutse ku igare rikoze mu migano riba rikomeye rirakomeye umuntu ufite ibiro n'ufite ibiro ijana yarigendaho
ntirivunike
ntabwo ryavunika njyewe ubwanjye tuvuge ntabwo mfite ibiro bike cyane ariko mfite ibiro hafi 80 maze kurigendaho nk'ibirometero bigera ku 100 ariko sinavuga ko ntabwo turakora amateste ngo dushyireho
abantu banini cyane
kugira amagare mugashyiraho ibiro 100 cyangwa bitoki 5 ingahe me ari byo kugendaho umuntu umwe cyangwa babiri nk'abana bagiye kwiga cyangwa umugore n'umugabo ndumva nta bantu babiri bagera ku biro 200 ndumva atari benshi aho ngaho na hano ni kimwe nta mpungenge zivuga ngo byavunika umugano urakomeye burya cyane ntabwo ari ikintu cyoroshye
hanyuma Daniel Nsabimana yongera abaza ati ese koko riragurishwa umuntu yaribona hehe aho rigurishwa
muri Afurika abantu dukorana nabo bari mu gihugu cyitwa Ghana ushatse kugura wambwiye nka gushyira ha contact nabo kuko baragurisha no muri Afrika naho muri Ghana. Bafite amagare donc bageneye isoko rya Afrika nayo bageneye isoko ry'i Burayi kubera yuko burya amagare ntago abangana n'ubwo mfata imvuga amataye ndavuga
ubunini
amamoteri niko navuga burya ni nk'amamodoka ushobora kuba ufite kwezi ufite imodoka tuvuge pejo zimeze kimwe ariko amamoteri ataramwe niko urugero ubwo rero no ku magare bakora ibyuma burya bihindura amavitesi bituritse n'ibyo navuga bihindura amavitesi ntabwo biba bikoze kimwe ntabwo biciwe biba bingana ubwo ufashe igare bageneye isoko ry'i Burayi n'iryo bageneye isoko rya Afurika ibiciro ntabwo biba ari bimwe ariko shasi donc cadre ziba ari zimwe ariko aho bitandukanye no kubishyiramo amavitesi mbese
radiyo Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turaganira na Munyanziza Gerard wazobereye mu by'amagare akoze mu migano. Kuri telefone dufite Ndayishimiye Merkiad. Merkiad we.
Yego.
Urahura komeye.
Halo.
Yego yego. Ko numva usa n'uri mu ndege.
Amakuru yanjye.
Ni meza.
Ntabwo ndi mu ndege ahubwo ngiyehubwo ndi mu kubera amatarata yari muri uwo mwanya. Na majenereta itarahindi.
Igihugu urimo rero ni iki?
Wende muri Sudani y'Amajyepfo.
Urakora iki? Ariko igira hirya gatoya.
Ndamudandaza mu isanzu.
Igira hirya gato ariko y'izo mashini kubera ko urusaku rwazo ni rwinshi.
Nore n'uru uri kuragumba cyane.
Ruragabanutse. Ngaho gusha ku ngingo.
Oya ingingo nagomba gusobanukirwa no gutahura ukuntu umugano mugomba kugura kuja kuva mu gari abantu bakagenderaho kandi bikomeye.
Yewe umutumire yabivuze ariko rero reka nongere musabe abisubiremo mu magambo magufi cyane kugira ngo nawe wumve. Hagati aho ngaho muri Sudani y'Epfo uri kumvira radio kuri online mbese kuri internet cyangwa uri kuyumva gute?
Ndi gukoresha online kuri internet.
Ni ukuvuga ikiganiro uri kugikurikira neza
cyane rwose.
Noneho rero reka tube tugukuye ku murongo kugira ngo tubone umwanya w'abandi bantu nabo bari guhamagara ari benshi ariko rero nyine umutumirwa kunyure muri make cyane uko igare rikoze mu migano rimeze nimba rikomeye koko. Munyanziza ongeraho ukagira imana we. Yego
murakoze cyane.
Ntuzi ikibazo cy'umugabo donc igare rikoze mu mugano ni igare rigenda nk'andi magare yose aho bitandukaniye n'uko cadre y'iryo gare ikoze mu mugano ni ukuvuga ziriya biriya byuma biba bitambitse aho kugira ngo bikoze mu cyuma cyangwa ibyo bita karubone bikoze mu mugano ariko mu kurikora ni ubuhanga butari hasi cyane niko navuga ko bisaba yuko aho iyo migano ihurira haba harimo ibyuma bihuza kugira ngo bitavunika. Ubwo rero ikintu nakongeraho ni uko harimo amagare asanzwe navuga yo kugenda aho abantu batembera hari amagare yo gutwaraho ibintu ndetse hari n'amagare rwose afite moteri agenda nk'amapikipiki uretse ko aho bisaba kunyonga naye afite moteri donc ibyo bita velo assiste mu Gifaransa. Ubwo ayo magare turi gukorera ubucuruzi hano mu Bubiligi akaba akorerwa muri Ghana. Ikintu arenzaho ni uko mbese turashaka kuyamenyekanisha turi muri Afurika ahantu hose hashobora kuboneka imigano kuko imigano iboneka ahantu henshi muri Afurika kugira ngo Abanyafurika rwose bazabe bayikoresha bagakora amagare bajya bagenda bakabafasha akabafasha gukora uturimo n'utundi. Ubwo sinzi niba hari ikindi yashaka kumenya kuri ayo magare.
Ndumva bisobanutse neza kubera ko n'ubundi wari wabivuze. Radiyo Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni ikiganiro muri isanga turaganira na Munyanziza Gerard. uzobere mu by'amagare akozwe mu migano arayakora kanayagurisha ni ishyirahamwe rye ryitwa No Borders ASBL. Kuri telefone dufite umusaza nari nasomye kantuze ko ariko yohereje na telefone ndibwira ko ari we cyangwa se atari umuntu bahuje zina. Umusaza
amakuru
ni meza, uraho neza?
Ndaho nta kibazo.
Umusaza ngeze ndore nibyo?
Yego.
Nuko uherereye hehe?
Ndi mu Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Bwishiki.
Ye nuko gusha ku ngingo kuko ibyo wari wanditse kuri Facebook nari nabisomye ubwo rero ndibwira yuko wasobanukiwe kubera ko umutumirwa yabishubije, ahubwo hari akandi kabazo ushaka kongeraho?
Ndashaka kumubaza hari akabazo k'amatsiko gatoya ko mbere na mbere ndamushimira. None se arakoze kugira ngo noneho no muri Afurika no bizatwegere kuko ndumva byadufasha ngo natwe tuyakeneye, noneho n'abanyafurika bazagura ryari kugira ngo natwe bitugereho. Ese ibyo bwari bahekaho n'umuzigo cyangwa nibyo kugendaho urumwe gusa nanga muri na babiri nanga abantu muri na babiri?
Ye urakoze ngeze ndore.
Batubwira uburyo baratwegereza uburyo bazabikora bazagura igikorwa cyabo.
Ye nuko yakumvise, urakoze.
Yego
nuko Munyanziza musubize rero.
Amagare yo gutwara imizigo nayo arakorwa, ariko icyo navuga ni uko ntabwo kugeza ubu ngubu twari twakora ya magare agendaho ibiro byinshi cyane, avuga kumwe aho ngaho usanga bashyizeho ibitoki icumi cyangwa icumi na kabiri wenda ibitoki nka bitanu cyangwa amajerekani nka atandatu, ariko gutwara imizigo nk'umufuka w'amakara cyangwa umufuka tuvuge bihagaze hagati y'ibiro tuvuge nka 30 kugeza kuri 50 ubwo ukongeraho umupasaje. Ubushakashatsi buracyakomeje ku buryo tuvuge ni tugerageza gukora amagare afite moteri deja arakorwa, ariko ayo dukora ubu ngubu nayo kugendaho mu rwego rwo gutembera nakorwa mu rwego rwo gutwaraho imizigo ubwo ibiro biziyongera birumvikana. Icyo nakongera ni uko rwose umugano bagomba kwizera ni ikintu gikomeye cyane, nabitanzeho urugero uburyo muri Aziya bayikoresha bubaka ibyo bita shafudaje, bayubakamo n'amazu, bayubakamo ibintu byinshi cyane. Muri Afurika hari imigano myinshi ifoke abanyafurika nabo bagerageza kujya bakoresha ibintu bibegereye kandi bakabyaza umusaruro. Ubwo ni muri urwo rwego mu myaka iri imbere dufite umushinga wo kuzafasha bamwe mu banyafurika bazaba babyitabiriye ndetse bakaba bakora ayo magare nabo bakayakoresha mu tuzi twabo.
Ariko mwebwe imigano mukoresha muyigura muri Ghana bivuze nyine ko mwatangiye no gukorana n'abanyafurika?
Twatangiye gukorana n'abanyafurika, ubu imigano donc niyo muri Ghana. Ariko njyewe igare ryanjye rya mbere ntunze n'ubu ngubu nkigendaho narivanye i Bugande, donc nuvuga yuko nawo hafi y'u Rwanda barabikora no muri Zambia ndumva hari abantu babikoze. Mbese mu bihugu bimwe bya Afurika bitangiye kumenyekana, ariko bamaze kumenyekana cyane kubera marketing nabo muri Ghana, ubwo n'ahandi bazagenda bamenyekana bukewe.
Hanyuma muri Uganda ahubwo nyine nibagiye kukubaza ukuntu iki gitekerezo cyo gutangira gukora amagare mu migano cyaje gute?
Imitekerezo cyaje kuba yuko njyewe usanzwe nkora siporo y'amagare mu rwego ariko rutari ibyo kurushanwa by'abaprofesiyoneli, kubera ko imyaka yanjye ntabwo binyemereye ubundi igare ni ikintu gikomeye cyane, ni siporo ntabwo ari byo gukinisha. Ubwo natangiye nkora siporo y'amagare mbese bo hashize nk'imyaka hano mu Bubiligi igera nko kuri 15 hafi. Noneho burya iyo ukunda igare ntabwo burya utunga igare rimwe, kubera yuko ku bantu bazi iby'amagare wenda baracya babyumva, hari igare ugendaho ibyo bita igare rya kuruse rifite amahembe ameze nk'amahembe y'isekurume cyangwa y'intama, noneho bakajya
yigondoye
mountain bike no kugira ugenda mu byondo mu bisozi mu mu mudushamba donc icyita kuko nuko yo ukunda magare nta gufite rimwe ufite rimwe abiri atatu kenshi cyangwa ne bitewe n'icyo yakoresha none ubwo njyewe nageze ahantu ndi gushaka igare ritandukanye nayo nari mfite kubera ko nashaka igare ritandukanye n'ayandi ubwo nza kubona iryo gare ry'imigano
ku mafoto
ndisanga muri Afurika donc narivumbuye muri Uganda n'ibyo ni byavugaga ubwo icyo nahisemo ni ukujya gushaka abo bantu barikora hanyuma turabonana nahise ndizamukana ubwo project itangira gutyo
wayitangiye ryari
nayitangiye muri 2018
iracyari ntoya
2018 nibwo nayitangiye bo gumaze imyaka hafi n'indi ndikoresha
nuko mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga turaganira na Munyanziza Gerard nk'uko ramaze kubibabwira n'umuhanga mu by'amagare akoze mu migano kuri telefone tuyishime Pacific na Kwizera Daniel tubanze duhamagare tuyishime Pacific Pacific we
karame
urahura komeye
Muraho.
Yego, wabwira umutumirwa aho herereye?
Ndi Nyamasheke.
Yego. Ni mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Nagira ngo mubaze. Iryo gare bariho barategura igiciro cyaryo rizatugeraho rihendutse cyangwa kurusha irisanzwe. Kurusha igare risanzwe cyangwa rizaba rihenze cyane. Murakoze.
Reka ahita kwibwirira rwose mu magambo make Gerard we igare nk'iryo rihendutse kugeza ubu ngubu rigura ngahe
kubera ko ibiciro dufite ari ibyagenewe amagare yo ku isoko ry'i Burayi nawe mvuga yuko ibyuma bikoreshwa kuri ayo magare bitandukanye bitewe n'amasoko uko biteye ubwo ibiciro by'i Burayi bisa nk'ibihanitse ariko ibiciro byo muri Afurika bishobora gushyiraho ibyuma bidakanganye niko navuga noneho ku buryo bo igare mu Rwanda butinze ko rigura ntabwo nankubeshya igiciro cy'amagare yo mu Rwanda uko bimeze me ayo dufite ubu ngubu ufashe ikadire yonyine utarayandika ibirenge amapine n'ibindi bijyanye nabyo ntabwo riri munsi y'amadolari ndumva ari nk'amagana 5
amadolari 500 ni nk'ibihumbi 500
inahangaye igare riba rigura nk'ibihumbi 120 urumva riracyahenze cyane
kubera ko tugereranyije amadolari 500 ni nk'ibihumbi 500 y'abanyarwanda tugereranyije
urumva rirahenze bazagerageze bagabanye igiciro
arakwiyumvira ubwo ngubwo ndibwira ko agiye kubishyira mu mishinga kubera ko no mu rwamubyaye avuga ko ashaka kuzajya gukora iki ndabimuvugiye kubera ko yavuze muri Afurika n'u Rwanda ruri muri Afurika Burundi ni muri Afurika
gahunda ni ukuzagerageza kubona amagare adafite ibiciro bihanitse kubera yuko turabizi ko ubukungu bwo muri Afurika ntabwo bwifashe neza icyo nakongera ni uko mbese turi gukora ubushakashatsi ku buryo twazashyiraho ibyuma bikomeye ndavuga ibyuma byo kuzuza kadre ariko bidahenze kubera yuko burya amagare ahendwa kenshi n'ibyuma bashyizeho dushobora twese kuba dufite urugero natanga dufite amakadre ameze kimwe yakoze mu bintu bimwe tuvuge ariko ibiciro by'amagare abiri ugasanga bitandukanyijwe no kubera amapine burya amaguru zimwe ndumva ariko bayita burya nicyo kintu cya mbere gituma igare rigira stabilite ndetse rigenda neza cyangwa rigera ku komforo nuko sinzi ko nabyo
rigenda neza mu magambo make
rigenda neza burya rero igare ridafite igurudumu nziza ushobora kuba ufite kadere nziza iguruzumo ari itari imeze neza ntabwo bikunda cyangwa wumva nta komforo irimo ubwo rero bitewe n'aho n'iguruzumo washyizeho n'amapine washyizeho n'ibyo bita pedali donc hari ugenda unyonga
bitandukanye bishobora gutuma ibiciro nyine nabyo bitandukana ariko ikiza ishati donc cadre kazaba rimwe ubwo nibyo turi kwiga twizeye ko mu myaka iri imbere wenda tuzabona igare ryahura n'isoko ry'ibiciro mbese bidakanganye niko navuga.
Ijwi rya Amerika duhamagare Kwizera Daniel. Daniel we?
Yes.
Urahura komeye.
Muraho neza.
Bwira umutumirwa uherereye Kwizera.
Merereye igahini mu karere ka Kayonza.
Mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Yego.
Ye nuko gusha ku ngingo.
Nagira ngo mbaze ese bari bayageze ku isoko ku buryo natwe mu Rwanda twa yakigeraho.
Yewe icyo yari yakivuze ariko bugumye ku murongo yongera kikubwire mu ijambo rimwe kikwibutse mu ijambo rimwe.
Iyo gahunda yo kuyabageza mu Rwanda nayo irahari kuko namwe mu myaka iri imbere rwose mushobora no kuyakora kuko ntabwo ari tekinoloji ihambaye cyane. Imigano ngo irahari ariko icyo nakongera ni uko imigano yose ntabwo nanone ikoreshwa kuko burya nayo irimo itandukanirizo. Kuburyo dukurikije ibyo maze gushakamo nabwarusheshe mu migano hari imigano irenga 1,500 itandukanye ku isi yose. Ubwo rero umugano wasanga aho mu Rwanda wasanga mu Bushinwa wasanga muri Brazil nabo yose bari kumwe kubera ko ntabwo ibona izuba rimwe ntabwo ibona imvura zimwe ntabwo mbese ibyo ni byumvikana ni kimwe n'ikawa ntabwo amasaha yose aba ari kimwe nuko ariko imigano mu Rwanda uko nyumva nyizi naho ngaho mushobora kuzayakora rwose kuko niba i Bugande bayakora naho ngaho mwayakora.
Ijwi rya Amerika mu kino n'ikinyarwanda noneho duhamagare Twagira Yezu Marcel. Twagira Yezu we
Karame Thomas
uraho nanone
uraho neza
jewe nzahuriho ahubwo ubwira umutumirwa aho uherereye.
Mutumirwa ndi ku ivuko ryiwe ndi mu Rwanda Kigali Kibagabaga.
Yego.
Mu busanzwe uko bugenda buca bimaze kugaragara yuko umugano ari igikoresho kivamo ibintu byose 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 bikenerwa mu buzima bwacu bw'abantu bwa buri munsi.
Tanga ingero.
Tanga ingero. Tanga cyane n'iri gare.
Yego, mbere y'igare tanga ingero z'ibyo imigano ikorwamo cyangwa ikoreshwamo.
Murakoze. Imigano, umugano uvamo intebe nziza cyane, umugano uvamo ameza, umugano uvamo igikombe, umugano uvamo amasahane, umugano uvamo n'indi mitako inyuranye, utuntu tw'utu etajeri, utuntu tw'utubati. Nuvuga ngo umugano njyewe maze kubona ibikoresho birenga 10 bikozwe mu mugano bitewe n'ingano yawo. Ariko icyo nshaka kumubaza, urabona nk'ubu ngubu ari mu Bubiligi. Muri Afurika yatubwiye ko bakorana bari muri Ghana.
No muri Uganda niho yakuye igitekerezo.
Mu Rwanda rwa rwego rwo kwigira no gukunda iby'iwacu tudategereje ibiva mu mahanga, ni ngombwa ko bashyiramo imbaraga kugira ngo nibura buri gihugu bagire mu ishami, nubwo amagare yabahenze ariko aboneke. Ikibazo cyanjye rero gishingiye aha. Mufite gahunda ki ku buryo mushobora gufatayinga ibyo bikoresho mu magare hirya no hino? Noneho nk'uko nguko mu Rwanda turi kurwanya ibiza dutera imigano ya kijyambere yavuye mu Butaliyani, imigano myiza cyane iterwa ku nkengero z'imigezi n'ahantu mu bishanga. Iyo migano zo hazaza uretse abayigura bayibyaza umusaruro ku ibyo bikoresho, ariko ubwo dukeneye no kubona amagare akorewe hano mu Rwanda yo mw'uwo mugano. Mufite gahunda cyo kuza gukorera mu bihugu byanyu kuko ikibazo
gihugu mbese Marcel
njye mukahitamo bujyana ahandi ugasanga turasigaye.
Twagira Yezu kubera ko Twagira Yezu mu by'ukuri icyo kibazo yari yagishubije, ahubwo ndumva nimba numva neza nk'ukurikira neza, ahubwo ndi nko kumubaza ngo muwe mwaka ryari, ndumva ari cyo ushaka kumubaza hari.
Yego, none aka kandi kabazo ni wowe ndagatuma, ni wowe nukugutuma
jewe kamirindi.
Ehe, ni kuvuga ngo buri gihugu ijwi rya Amerika rirahakorera. Nk'uko hari abanyamakuru basura abantu bafite impano zitandukanye, dusabye abanyamakuru b'ijwi rya Amerika bakorera mu Bubiligi ko bagende bakagirana ikiganiro nabo. Inkuru ndende izamara nk'iminota 10 bafata video agapedaligare akarigaho akaricurukura mukazaduha video mu nkuru irambuye Tim Harris shimwe akayinonosora neza akayishyira ku rubuga tukayibona icyo cyo ndakigutumye muzagikore
ndabibwira bankuriye kubera ko jyewe murantuma ngatumika ntabwo mfata ibyemezo ariko ndagutumikira rwose ndabikwemereye hanyuma igisubizo bazampa
mwasuye ka karundi ka kanonori mitsi
yego
mwaragasuye hari abandi mwagiye musura hari ukuri mukura mukora inkuru ndende ku kintu iyi nkuru y'irigare muyiteho ubwo dutumikire tuzabona mu minsi iri imbere bikozwe
yego ndagutumikira uyu munsi hanyuma igisubizo bazampa nzakikugezaho n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika nzakibagezaho nshobora kunyura kuri radio nshobora kunyura kuri Facebook mbese nzakubwira igisubizo rwose bazama ariko rero nishyiriho agakeregeshwa kanjye ibyo ntabwo bigoye birashoboka kujya kureba uyu mutumirwa wacu hanyuma akaganira n'abanywanyi ndako akaganira n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika munyanziza nawe ndumva bitakubangamiye
ntabwo bimbangamiye gicuwa ahubwo icyo na nabwira uwo mugenzi wacu ni uko kuri iyo Facebook yanyu ngo nshobora kuza kohereza amavideo amwe n'amwe yakorewe hano hanyuma akayabona aho zigendaho cyangwa ibiganiro najyanye n'abandi banyamakuru nshobora gusangira ibyo bintu nakoze kuri iyo Facebook y'ijwi rya Amerika hanyuma nawe akayibona numva nta kibazo hanyuma igihe cy'uko bazayakora ni ikibazo kitari igihe kirekire kubera yuko navuze ko tekinoloji yo gukora ayo magare idahambaye cyane ariko rero nanone ntabwo burya igare ni ikintu navuga none danger sinzi uko nabivuga
mbese gishobora gukomeretsa umuntu
nanone ntabwo ari igikinisho kuko bisaba kamere nanone indi ubundi bumenyi vrema ni nk'uko wakanika imodoka cyangwa wakanika moto kuyakora nabyo muhaye urugero nasuye inganda ziyakora zitari nkeya gukora igare rimwe byibura bifata nk'ibyumweru bitatu cyangwa bine ubwo rero kuyateranya nabyo biba bisaba harimo imibare hari ukumezira kubara inguni kubara geometri ku buryo wibeshye gatoya bishobora gusambuka nk'uko ariko ubumenyi ntabwo ari indege nuko bakora ariko ni ibintu navuga yuko bagomba nabo kuzabyiga bakiha igihe cyo kubyiga imigano irahari n'ibyo byuma birahari asigaye ni ukubiha igihe bakabyiga numva nta kibazo kirimo
yari yabajije mbese ati nk'umwaka wagezaho umushinga we ku giti cyawe Munyanziza Gerard mu Rwanda wabivugaho iki
navuga nko mu myaka mugihe utangiye umushinga kenshi imyaka mike ni nk'itatu kuko natwe hano navuze ko tumaze imyaka ine tuwutangiye ubu navuga yuko aribwo zitangiye gufata kandi imyaka ine ishize nubwo hajemo kovide ariko imyaka mike navuga ni nk'itatu ikintu asaba uwo muntu ni ugushaka abantu n'ubundi basanzwe ari nk'abakanishi burya abakanishi iyo umusobanurira ikintu ahita acyumva abakanishi kandi aho ngaho barahari bakineza bataranabyize mu ishuri kandi bazi gukora neza ibintu bya mekanike ubwo akayegereza bagatangira gusoma ibintu by'amagare bagasoma uburyo ibice bitandukanye by'amagare ukuntu za geometiri zitandukanye burya igare ntabwo ari kimwe n'irindi nk'urugero natanga ushobora kubona igare burya tuvuge birukankaho velo de course hari indi moderi isigaye igezweho yitwa gravel donc bijya kumera kimwe ariko uwo yarebye wagira ngo ni amagare amwe ariko biratandukanye cyane ntabwo ari ntagare amwe ariko nk'uko umuntu utazi igare aho atira ni igare ni igare kimwe n'ayandi ndigiye ho ntanyagirwa ariko ntabwo ari kimwe donc inama namubwira ni uko niba wumva vraiment ashaka kwegera umushinga ni ugutangira gusoma ibintu bijyanye n'amagare akareba amagare atandukanye ibice byayo uburyo izo za geometiri zitandukanye n'ibindi
radiyo ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri telefone dufite John Ndikumana na Damuru be wihanganye tubanze tuvugane na Ndikumana we urakomeye
ndabada kumejana Thomas Kamirini
bwira umutumirwa ho herereye
yewe nitwa Uwimana Jean Mutendi hano muri Kirehe
Kirehe nabwo ni mu burasirazuba bw'u Rwanda
eh ni mu burasirazuba bw'u Rwanda
gusha ku ngingo
yongo numvise iyo gare ari gare itangaje cyane
eh
ariko numvise iyo gare ari gare itangaje cyane n'ubwabo nari ndi ngiye cyo migano
yego
ariko numvise iyo gare yatubiye igihe cyane ko yakori yishya ko ari nahindutse niba nibeshye ngiranye n'andi magare
umva kugeza ubu ngubu kubyerekeranye n'ibiciro nabyo twabivuzeho kugeza ubu ngubu na magare yakorewe uburayi ayo mu burayi yarahenze yavuze uko nka cadre imwe ishobora kugera ku madorari 500 n'ukuvuga nk'ibihumbi 500 ubwo rero ariko ibyo mu Rwanda muri Afrika nabyo yavuze yuko abyitayeho imishinga ashobora kuhageza ibyo byose by'ibiciro azabyitaho urakoze cyane
ego nawe murakoze
hanyuma duhamagare Damour we
kirewe neza
urahura komeye
ndende mu ngororero mu murenge wa Hindira kagari ta Runyinya mu ntara y'Iburengerazuba
yego banza ubwire umutumirwa n'irindi zina ryawe
nitwa Ndikumana za Damour
ese niwe ndi burya ndahaye izina ryawe narihaye undi muntu bibaho umuntu ashobora kwibeshya yego komeza Ndikumana
njyewe kibazo nabaza umutumirwa wenda byinshi bagenzi banjye babigarutse ariko icyo namubaza iryo gare rimara nk'igihe kingana iki ugereranyije
uburambe bwaryo
rimara nk'igihe kingana iki wenda ugereranyije n'andi magare asanzwe akoze mu byuma
yereka gusubize
iryo gare garanti dutanga ni imyaka itanu ni imyaka itanu ya garanti ariko navuga ko nyuma y'imyaka itanu igare bari pfuye cyangwa cya giti kiba kirangije ubuzima bwacyo garanti nuvuga ni igihe baba bashobora kudefana igihe ikibazo n'iki byose ariko igihe cyaryo ryamara ntabwo ngo ryamara imyaka icumi cyangwa biterwa n'uburyo rikoresha ariko burya igare ritagize impanuka cyangwa iki rishobora no kumara imyaka irenga icumi cya makumyabiri bitewe n'uburyo rigenda ni ukuntu urikorera ntwotse ubyitayeho ukarihanagura ukarisiga amavuta ibyuma ukajya ubifata neza ukabihindura ibishaje ukabihindura burya iryo gare ry'imigano ni kimwe n'amagare yose ni shasi niyo mugano ibindi ni ibyuma ugomba guhindura bibaye ngombwa ni kimwe n'irindi gare risanzwe rero ifu gukora ntwotse guhindura amashene guhindura amakase
kagufi ariko
biri kugenda bazagera nko mu Rwanda ryari
ibyo nabyo yabivuze ati umushinga umara nk'imyaka ibiri itatu yine gutyo ati biterwa n'ukuntu ibintu bigenda nawe yavuze ati nko mu Bubiligi ati tumaze hafi imyaka ine dutaguza atari ku mushinga utangiye gushinga imizi mu magambo makeya nabyo yabivuze urakoze
murakoze bya Amerika ndabakunda muzamamagare no muri tasha bawe
yego ndagutumikira Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni ikiganiro muri Isanga turaganira na Munyanziza Gerard akuriye ishyirahamwe ryitwa No Borders ASBL mu Kifaransa ASBL hanyuma No Borders bishobora nko kuvuga nta mipaka ni umuhanga rero mu by'amagare akoze mu migano hanyuma Munyanziza wakomeje kuvuga ku kintu ko bashobora kwikorera amagare ubwabo ahubwo icyo ngicyo nagira ngo tukigarukeho n'abanywanye bijwi rya Amerika bongera kubaza ibibazo aho tugeze baba ari byo bibandaho abantu bashobora kwikorera ibyabo bakurikije ibyo bafite iwabo hanyuma kandi ka kabiri nako k'insanganyamatsiko ninjijemo n'ibyerekeranye n'ibidukikije mu magambo makeya abantu mu Rwanda imigano irahari nk'uko wabivuze ariko imigano yose ntabwo ari kimwe ariko ndakeka imigano Marcel twagira Yesu yatubwiye ko hari imigano bazanye bakuye mu Butaliyani bahinga nko ku nkombe z'imigezi n'ibindi ndibwira yuko imigano yari yose wayikura muri Brazil ushobora kuyijyana mu Rwanda ikahamenyera mu magambo make no mu Rwanda bifite imigano none ubwo ngubwo ahubwo aho ngaho rero wabwira icyo abanyarwanda kugira ngo barebe imigano yabo nkuko Marcel atubwiye ko bayikoresha n'ibindi byinshi cyane noneho rero barebe n'imigano yabo ishobora gukora amagare
Icyo nababwira cya mbere ni ukureba iyo migano iyo ikuze igera mu burebure bungana butse hanyuma ikagira EPCR sinzi uko nabivuga mu
ubunini umubyimba
bwawo bukaba bungana gute
umubyimba
wawo ukangana gute hagati wana umugano kuno guteye buri harimo distance hagati ya benu
ni ntuze ni ingingo ingeri ingeri ingingo ingeri
mu ngingo hagiye hareshya gute kwe ibyo byose bifite akamaro mu kugira ngo umenye niba uwo mugano waba ukomeye cyangwa udakomeye ikindi navuga ni uko umugano burya ushobora kuwubona usa nk'ubyimbye ukomeye ariko utarakura rero kugira ngo umugano umaze gukura ube wavanamo ikintu ifo gutegereza byibuze imyaka itanu
igiti kimwe cy'umugano kigomba gukura imyaka itanu kugira ngo kibe gikomeye neza
cyo gikomeye neza ube wakivanamo ikintu gikomere kuko umusaruro imaze nk'imyaka ibiri nubwo ubona warashishe ari muremure ko uba ukiri muto utarakomera izo ngingo zitarakamuka ngo zikomere ndumva ibyo byanga ari by'ibanze hanyuma ikindi nakongera ni uko ntabwo ufata umugano uvanye mu ishyamba ngo uhite ukoramo igare hari izindi etape interimediyeri uwo mugano ugomba gukorerwa
kuwutegura mbese
ifu kuwutegura ntabwo uhita ukoramo igare ako kanya
birimo nko kuwumisha
kuwumisha hari n'ibindi bintu bawushyiramo kugira ngo burya uvemo isukari ko umugano urimo isukari kugira ngo isukari ivemo hanyuma n'udukoko twa dukoko turya imyaka
n'ibihingwa n'ibimera yewe
tutazawataka kuko urimo isukari batakoreye izo posede utwo dukoko dushobora kuza kurya hanyuma ubwo wamara gutunganywa mbese nibwo batangira kuba bawukoramo igare ariko ibyo bisaba ko banza kuwutegura nabyo n'ibindi bindi ko kuwutegura ndabona
ariko rero nyine mu magambo makeya bene iyo migano umuntu ashobora kuyihinga akayitaho akazayisarura mu magambo make birashoboka
rwose
ntabwo ari imigano gusa yo mu iriya yo mu ishyamba mbese niba ariko navuga ya cimeza nuko ni igihingwa nk'ikindi iyo ugiye mu rwego rw'ubucuruzi business urabitegura ukagira umurima wo guhingamo imigano n'ibindi
nibyo rwose uko kuwutegura abahaye n'abayihinga kugira ngo bayivanemo izo ntebe bavanemo iyo mitako mugenzi wabo ushobora avuga ariko nawe ngaho mu Butaliyani avuze hari abunzi nge banayihinga kugira ngo bayirye kuko imigano inaribwa nubwo ubibwira abantu babyemera ariko imigano nabyo ni nk'ibijumba bayirya nk'ibijumba ikiri mitoya ariko
yego usibye ko nabwo ari ubwoko bwihariye ntabwo byose ntabwo imigano yose iribwa radiyo ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri telefone dufite Claude na Adelin Claude we
nibi kame
uraho urakomeye
ndakomeye mwebwe
natwe turaho wabwira umutumirwa irindi zina ryawe naho uherereye
Mugisha Claude
haba umugisha yego
Claude ndi mu Rwanda kanonye narisha
mu Rwanda hehe mu Rwanda hehe
ese ari gare ryakozwe munda byarakozwe ubwo ryagira ku isoko rifite ribigura amafaranga angahe
niko se haba umugisha haba umugisha
karame
usibye kutavuze mu Rwanda mu kahe karere uherereyemo na kahe karere urimo
mukarere ka Gasabo.
Yee nuko Gasabo ni Kigali. Maze rero haba umugisha utubabarire ibyo byose yabivuze pe. Igare ryarakozwe riragurishwa usibye yuko nyine ubu ngubu ari ku isoko ryo mu Burayi ariko yabwiye abanywanyi b'ijwi rya Amerika muri iki kiganiro ko no muri Afrika bizahagera. Maze rero urakoze ahubwo uze kujya ku rubuga rwacu uraruzi ni www.radioyacu.com maze no kuri YouTube VOA radio yacu iki kiganiro uragikurikiramo rwose byose byo ngibyo wibaza yabivuze. Urakoze cyane.
Rigagera muri Afrika rigurangahe
yabivuze nabyo ntabwo umushinga uraza yabivuze uze kujya ku rubuga rwacu no kuri YouTube yacu urabibona. Urakoze cyane. Ye ijwi rya Amerika noneho duhamagare Adlan. Adlan urahura komeye
nasashime imana
uherereye he Adlan?
Bujumbura mu Burundi.
Irindi zina ryawe? Ariko rero uri mu rusaku?
Ntabwo ndi mu rusaku.
Numvaga abantu bavugira inyuma yawe nuko gusha ku ngingo.
Yego turasaba mutumire iyo gare i Bujumbura ijya hashyize ubwa mbere muri Afurika.
Yeye arakumvise ubwo ngubwo bizaterwa n'isoko ryaho nimba hari isoko ryiza zabyiga zakubwira. Urakoze.
Namwe murakoze.
Ijwi rya Amerika mu kiruni cy'Ikinyarwanda. Nuko munyanziza tugaruke kuri iki kintu noneho kibidukikije umugano ufite iki ufite kahe kamaro ubutaka n'ibidukikije muri rusange.
Umugano burya ni giti cyiza kuko gifite ibintu byinshi cyane kimariye ibidukikije. Ikinaheraho nuko umugano burya ni ikintu twahoze tuvuga nyine kivamo ibintu byinshi, twavuga iby'amagare, tuvamo intebe, ibitanda n'imitako, kubaka. Ikiza cy'umugano rero nuko nkuko nabivuze uwuhinze usarura nyuma y'imyaka itanu gusa. Imyaka itanu umugano uba ushobora gusarurwa. Tanditswe ibiti bisanzwe tuvuge bubakamo amazu cyangwa n'ibindi bitandukanye, igiti kugira ngo kizere burya n'imyaka 20 cyangwa 30 cyo ni icya mbere. Urumva ni avantage ikomeye ku mugano. Icya kabiri ni uko umugano burya iyo ubutemye urongera ugashibuka, ukabyara inshyi. Igiti gitemye akenshi biba birangiye.
Yego.
Icya gatatu umugano uburyo urwanya isuri, nuko abantu bafite ibibazo by'amazi atwara ubutaka bateye imigano ifata neza ku ubutaka ku buryo nta kibazo amazi atakongera gutwara ubutaka. Icya kane nakongera ni uko umugano ukurura cyane ibyo bita sewuze, sinzi uko babyita mu Kinyarwanda.
Ni twabyita ngo ibyuka bihumanya ikirere ni ryo jambo twabonye mu Kinyarwanda no mu Kirundi, ariko rero ubundi nyine ni byo ngibyo by'ibyuka bibi mbese.
Bara ukuru ibyo byuka kurusha ibindi bitsi bisanzwe.
Ni ukuvuga umugano ukurura ibyo byuka bibi ukabimira none ukajugunya mu kirere imyuka myiza.
Nuko bimeze rwose. Ikindi nakongera ni uko umugano uvamo n'ibindi bintu, ivamo impapuro, uvamo ikitindira, ivamo hari n'abakoramo textile, ivamo imyenda.
Yego.
Havamo ibintu byinshi, hari abakoramo amakara yo gucanisha kurusha andi kubera yuko urumva imigano niba bayihinga buri myaka itanu bakayisarura ntabwo ari kimwe no gutema ibiti bizongera gufata imyaka 20 cyangwa ibintu nk'ibyo. Hanyuma icyo narangiriza banavuzeho mu kanya ni uko n'umugano ushobora kuba ikiribwa. Donc imigano mu Bushinwa baraburya, hano mu Burayi nuko twasangiye kuyirya, ariko ndakeka kenshi bwe abanyafurika ko umugano uribwa akenshi baraguseka, ariko nakongera ko umugano ari ikiribwa nk'uko wajya utujumba tukiri dutoya cyangwa ibyo bitaga impombo kera, sinzi nabi kiba mu Rwanda.
Noneho nkugoye gato muri urwo rwego rw'ubuhanga rw'ibyuka bibi no kutanga umwuka mwiza wavuze yuko umugano urusha ibindi biti kunywa gufata ibyo byuka bibi noneho ukabihinduramo imyuka myiza ukayisubiza mu kirere ushobora kugereranya mbese kuko kuvuga ngo irusha ibindi biti hari kigereranyo wabufite
kigereranyo hakaha ndumva ntari kukibona neza ariko ni ibintu nakoze ubushakashatsi sinzi niba nabyo mbifite byanditse nahita mbibona ako kanya ndumva nta mwamungoye ko numva babona byanditse nawe ukabona vuba ntabwo nari nabiteguye ikibazo ntabwo nari nagiteguye
yego
ariko byo ni ibintu bizwi rwose ko umugano ukurura ibyo byuka kurusha nabibonye ni inshuro ebyiri kurusha igiti gisanzwe
ni ukuvuga umugano unywa ibyuka bibi inshuro ebyiri kurusha igiti gisanzwe ugahita usubiza mu kirere imyuka myiza nanone inshuro ebyiri kurusha ibiti bisanzwe
nuko
ndibwira yuko
yego nuko umugano burya ufite ibyo bita pouvoir correction ndo ni ukuvuga yuko muri decoration mu gutaka burya imigano isanga ahantu henshi kandi mbabare bari gusona mu rugo mu buryo bwo gutaka mu mazu mu gutaka mu mahoteli ndetse no mu bitaro bashyiramo imigano kubera ko imigano ifite ubwo bwiza bwo buranga butuma ureba ukumva uranezerewe
ukaruhuka mu mutwe no mu mubiri
ukaruhuka mu mutwe bara
aha radio Ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda ndabona tugana ku musozo w'ikiganiro kandi ku murongo dufite umuntu witwa Martini reka muha akajambo gato cyane Martini Marta urahura komeye
ndi kubumva
vuga cyane
ndi kubumva
ngaho akantu kagufi cyane washaka kuvuga kagufi ariko
nashimye cyane ku mutumirwa ku rugo ubuhamya bw'umugano gukoramo igare none ndigushaka kumubaza none natwe ndi muri Kongo ndi hano Igoma mu mujyi wa Goma natwe ino ko dufite ahantu henshi hari imigano iwe no nta kuntu bazaza natwe bakatwigisha ubwo buhanga natwe izo migano natwe tukazibyaza umusaruro murakoze
Martin irindi zina witwa nde
yitwa Ngiruwonsanga Martin
urakoze cyane Ngiruwonsanga nuko
bazadufashe natwe batwigishe kuri ubwo buhanga natwe umugano natwe butugirira akamaro kubera turazifite nyinshi
yewe urakoze cyane Munyanziza we
turabakunda cyane
natwe turabakunda Munyanziza mu munota umwe rero wanzura ikiganiro wumvise icya mbere abantu babifitiye amatsiko cyane icya kabiri barashaka nabo ko bibageraho kandi bavuga bati imigano turayifite mu masogonda 30 gusa anzura kuri utwo tuntu tubiri
icyo nakwanze nuko imigano nibyo ko irahari igisigaye ni ukubwira bene wacu bakagerageza kwita ku bumenyi bw'amagare hanyuma bamara kwiga ibyo bijyanye n'amagare navuga bakiga teori rwose uburyo igare rikorwa ntabwo ari ibintu bizobereye cyane hanyuma mu mishinga dufite mu myaka ibiri itatu iri imbere twazabafasha rwose kwikorera ayo magare ku buryo byagirira akamaro abanyarwanda abarundi abanyafurika muri rusange ko birateye isoni kubona ubukire afurika ifite ariko ugasanga akenshi butamariye abanyafurika nta kintu ubwo bukire bwa gakondo bwa kimeza bubamariye kandi bafite ibintu byose ubwo rero muri make batangire rwose basome hanyuma ubwo tuzavugana ababishoboye bamuntakita hanyuma tukazakora uko dushoboye tukabafasha bakikorera ayo magare ndumva ari ibintu tuzabafashamo kandi bishoboka
Munyanziza Gerard wazobereye mu byerekeranye n'amagare akozwe mu migano uyobora washinze kandi uyobora ishyirahamwe ryitwa No Borders ASBL ndagushimiye cyane
murakoze cyane namwe ndabashimiye.
Namwe nshuti z'Ijwi rya Amerika mwese yo muva mukagira ndabashimiye rwose bimvuye ku mutima murakarama.